mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho muri hose mutumva aba kuri radio kuri internet kuri telefone zigendanwa ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington gusa kubera virusi ya corona studio ubungubu yageze iwanjye mu rugo mwese ndabasuhuje. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bijyanye n'umubano ibigendanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibihugu bituranyi, ibihugu bivuga hafi ururimi rumwe, ibihugu bifite hafi abaturage bafite umuco umwe, bakomoka hafi imiryango imwe. Ni ikibazo natumiyemo impuguke ebyiri mu bibazo bya politiki mpuzamahanga. Reka mpere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turi kumwe kuri telefone
na Dr. Omar Karufani.
Ndabasuhuje Professor Omar Karufani kandi ikaze mu kiganiro cyacu. Murakomeye. Reka nyaruke noneho mu Bufaransa twatumiye.
Ndagijimana Jean-Marie Vianney, ambassadeur, nishimiye ko wantumiye muri iki kiganiro kandi mboneyeho kuramutsa no gusuhuza umuvandimwe wanjye Professor Karufani.
Ndabasuhuje cyane ambassadeur Ndagijimana. Ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo subwa mbere. Reka nabahereho ku bijyanye n'ikibazo cy'umubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe, cyane nyuma y'uko u Burundi bwabonye ubutegetsi bushya. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe uyobora u Burundi kuva tariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu. Mwe uyu mubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe mubona mute ambasaderi Ndagijimana?
Umubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe mbona iki jambo Perezida Kagame yavuze ejo mbona utameze neza na busa, ahubwo usa n'uwakendeye, kubera ko birebye amateka ya hafi ukareba ibyago Abarundi bagize bagapfusha perezida wabwo, kandi ni ikintu cyababaje Abarundi n'inshuti z'u Burundi. Ariko birebye ukuntu u Rwanda rwabyifashe mutanga, hari ikintu kitabaye cyiza, kuko nka perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ntabwo yabaye nk'ubigaragaramo. Yewe no gushimira perezida mushya watowe, yatumye premier ministre we minisitiri w'intebe y'u Rwanda, kandi ubundi mu mubano mu muco w'imibanire hagati y'ibihugu, ubundi perezida w'igihugu yagombye kuba nawe yaragize ubutumwa yohereza by'umwihariko ku giti cye. N'igihe cyo gushyingura perezida Nkurunziza waherekejwe n'isi yose, niko nabivuga, u Rwanda rwabaye buramo, ntabwo rwagaragaye nk'igihugu cy'abavandimwe b'abaturanyi. Nge ku giti cyanjye nabonye atari ibintu bisanzwe. Ubwo rero bigaragaza ko uretse ko wenda haba icyizere kubera amagambo ejo Perezida Kagame, ubundi umubano w'ibyo bihugu ntabwo umeze neza, kuva cyane cyane nko muri 2014 niho byose byatangiriye, twaza kubibara kandi ariko nagira ngo mujye ibyago ibiheruka.
Ni intangiriro, birumvikana. Professor Karufani Omar, mwebwe iyo muntu umubano w'ibihugu byo muri iki gihe mubona mute?
Ubundi ngira ngo muri politiki mpuzamahanga ku bijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byakagombye kuba buriya u Rwanda iyo nka kuriya Perezida Evariste yari amaze gutorwa, yari kuba byiza iyo u Rwanda nka Perezida Kagame yohereza rwose telegaramishi akavuga ati mbifurije gutorwa, akohereza mbega ibarwa ivuga ko yishimiye gutorwa kwiwe. Ariko ngira ngo nk'uko ambasaderi Ndagijimana bivuze, habayemo ikibazo nkeka ko diplomasi y'u Rwanda yagiye iragenda biguru ntege, kandi hariya niho bari gutangira bagasa nk'aho bavuga bati reka turebe ubwo habonetse perezida mushya turebe ko twazatangira umubano tukawuvugura. Mu itangazo rero nabonye ari minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yohereje telegaramu y'ishimwe nyine kwishyikuriza gutorwa kwiza kwa perezida Evariste w'u Burundi. Ariko ngira ngo muri diplomasi buriya habonetsemo ikosa rikomeye cyane. Ikosa rikomeye ni rero ni ukuvuga ngo buriya iyo perezida yatowe, minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yari kubikora nk'uko yabikoze, ariko bikajyanisha n'uko n'ibiro bya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe yagombye kuba yarohereje telegaramu y'ishimwe yifuriza, ndetse kubera ko icyo gihe Perezida Nkurunziza yari akiriho yari kohereza mugenzi we Perezida Nkurunziza akavuga ati nyakubahwa Perezida Nkurunziza twishimiye rwose kuba mwakize amatora me meza kandi urishikaze umuperezida mushya. Urumva icyo kintu cyarabuze muri diplomasi. Diplomasi ni ikintu gikomeye cyane cyane hagati y'ibihugu nka biriya biba bituranye by'ivandimwe. Icyo rero ni nicyo mbona gisa nkaho kirimo akantu k'agatoki, ariko wambwira nk'uko Ndagijimana abivuze ntarirarenga, kubera ko burya muri diplomasi ibintu byose birashoboka. Tuvuga yuko uyu munsi umuntu wari umwanzi wawe ejo ashobora kuba umukunzi wa politiki, burya nta mwanzi wamo nta n'umukunzi wamo.
Professor Omari, tubifatiye aho ngaho tuvuge ko ibyo gushimira tuvuga ko igihe cyarenze ubu ngubu, ariko muri iryo jambo Perezida Kagame yumvikanishije ejo bundi, twavuga ko ari nk'ubugororangingo yakoze, hari icyo byahindura muri iyi minsi muri make cyane?
Birashoboka, nibyo nari ndimo mvuga ko muri politiki nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho. Politiki habaho ikintu cyitwa inyungu za politiki. U Rwanda rero Perezida Kagame yabikoze mu rwego rwe n'umuntu yavuga rw'ubugororangingo. Igihari ikigaragara ni uko u Rwanda rukeneye Burundi n'Uburundi bukeneye u Rwanda, n'ibihugu by'ubuturanyi by'ivandimwe. Numva rero yuko muri iyi minsi duhere kuri iryo jambo rya Perezida Kagame, biragaragara yuko we aravuga ati rwose twiteguye kuba twatangira kugirana umubano mwiza n'ubuyobozi bushya bw'i Burundi. Gusa njye mbona hakirimo ikibazo, yenda tuzi ubwo turaza kuhagera, ariko reka yenda tuzi aho ngaho uvuge ngo birashoboka ko umubano ushobora kuba mwiza.
Birashoboka. Mbagarukeho Ambasaderi Ndagijimana, mwebwe mwakomoje kuri iryo jambo mwaryumvise, gusa nanone nibutsa abatwumva ko iri jambo cyangwa amagambo twakomeje gukomoza mu kiganiro n'amagambo Perezida Paul Kagame yatangaje mu kiganiro cyamuhuje n'urubyiruko rusanzwe rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ejo bundi kwa gatanu tariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi. Reka gato nongere mbumvishe bimwe mu byo yatangaje ku Burundi.
Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje, bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga, ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki niba ariho baganisha. Twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza, kuko ariko bikwiye kuba bimeze.
Iri jambo murirebye mubona aho bigeze ubu, Perezida Ndayishimiye cyangwa se Perezida Kagame ninde wafatiye iya mbere?
Yewe sina kubeshya ngo Perezida Kagame ashobora gufata iya mbere kuko birashoboka, ariko aho yabivugiye n'ukuntu yabivuze nkeka ko bizagora, ahubwo yasaga n'ubwira Abarundi ati nimudusaba ko cyangwa nimwifuza ko twongera kugirana umubano mwiza ntabwo tubyanze. Aho ngaho rero niho umuntu yakoroze pete, iriya nama yayoboye niyo niho heza yabonye aho gutanga ubutumwa bwo kugeza ku gihugu cy'abavandimwe ku Burundi. Nkeka ko nk'uko Profesor Alfano abivuze, nibyo koko bizagera aho bitunganye ibyo aribyo byose. Ntabwo u Rwanda n'u Burundi bishobora gukomeza gushyamirana nk'uko bimeze, kuko bimaze imyaka irenga itanu bishyamiranye. Ntabwo bizakomeza kujya biregana ngo hagiye kuba jenoside kandi ari ibintu bihimbwe. Ntabwo bazakomeza kujya bakambika ku mipaka bashaka kurasana cyangwa barasana koko. Ntabwo bazakomeza no gufasha abarwanya ibihugu byabo, cyane cyane ubwo ndabivuga kuko hari byinshi bikunze kujya bivugwa bigomba kurangira ibihugu bikongera bikabana. Ariko rero uburyo bwiza bwaba wenda Perezida Kagame, kuko niwe ugaragaje ko abyifuza kandi niwe mukuru mu myaka yo kuyobora igihugu, buriya ashobora kwegera nk'umuntu w'inshuti akeka ko ari inshuti yabo bombi y'u Rwanda n'u Burundi, akangurira ati ese ntakuvuga duhuza, cyaba ari igikorwa cyiza atagombye kugaragaza ko wenda ashaka ko ari bufashe iya mbere, kuko hari ubwo ubwirasi bwa bamwe bubabuza gufata iya mbere kandi ari umuco mwiza, akareba nk'undi muyobozi w'umunyafurika wabahuza wala buza mwukuli changu wijenda uwa njina mahanga kera reshi ya mbazaga mandira wandi wa kiambaza ngerele wandi wa kiambaza mwara afrika ya hivyo ya mbazaga ufwet kwa hivyo jenjiza ni vizu isangwe mwukucho kwa diplomati jenjiza ni kako mbote mwanda nguwa nguwa yuke ufati ambile mwukuli sayi mbala ni mwura pukama aliko hivyo yende nezu kuna mateka hivyo ya jie tusanga njugu chacho mchegi fite uroha yu kumeta mwukujaza mwuka mwuchara jana kumu hivyo na tula katanu yazi ko FDR ngoma ya Kagame yari muri kudeta yari ye gukorwa muri 2015 byaragaragaje
birashoboka reka twizere ko ku mpande zombi cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda bishoboka ko hari diplomasi itagaragara hano hanze mu itangazamakuru ikabikorwa mu buryo bwa diplomasi byumvikana ko idatangazwa buri wese Professeur Omar Karfan mwe murege tuvuge ibihugu byombi hanini cyane ko muri iyo myaka Ambasaderi Ndagijimana agarutseho ibihugu byombi byakorewe kwitana ba mwana u Rwanda ruvuga ku Burundi bwa bucumbiki imitwe irwana ishobora kugabitera mu Rwanda hari n'abiturege biba hariya muri za Nyungwe hafi mupaka n'u Rwanda n'u Burundi u Rwanda rwa ko byavuye mu Burundi Burundi nabwo ukavuga ko u Rwanda rwacumbikiye abantu bashatse gukora kudeta mu Burundi kandi rukaba rukomeje no gutoza urubyiruko hamwe na hamwe mu nkambi n'ahandi ibyo ni byagiye bivugwa n'inzego z'ubutegetsi z'u Burundi mwe mubona kuri iyi ngingo ni ipfundo rikomeye cyane umuti waturuka kuri ruhande
sinzenda munyemere gato yagiye nabanza ndavuga ku bijyanye n'intekerezo zirimo ziyobora biriya bihugu byombi kuko ndumva ari ikintu cy'ingenzi intekerezo nshaka kuvuga amashyirahamwe ya politiki ayobora biriya bihugu hari mu Rwanda hari RPF iyobora u Rwanda mu Burundi hari CNDD na iyobora u Burundi iyo tubuze intekerezo za politiki akenshi tuzisha kuvuga ngo hari ibitekerezo bihari biri mu njyana abantu bifuza ko imitekerezo ya politiki nangwa se imiyoboro ya politiki igomba kujyana n'iyo njyana bombi bumva bifuza buriya rero iyo urebye yenda usubiye gatoya tukima mu mateka buriya u Rwanda nk'igihugu cya u Rwanda ubone nk'igihugu byahoze bikonejwe n'ababiri hari inyandiko yanaguyeho nigejejweho n'aba babihaye Imana bera bo muri kiliziya gatolika bagaragaza yuko mu gihe kimwe muri biriya bihugu u Rwanda n'u Burundi kimwe mu gihe cy'abagitekwa n'abatutsi ikindi kigomba gutegekwa nabo urugero rero rurimo rurigaragaza ubu ngubu ko mu Rwanda FPR n'abatutsi nibo barimo kuyobora igihugu mu Burundi CNDD n'abahutu nibo barimo kuyobora igihugu izo nyandiko z'ababirigi ndetse kumva banavuga yuko hari itsinda ryashyizweho mu Bubiligi ryo kugira ngo rizarebe uburyo ububirigi bwakoronije biriya bihugu nkeka ko n'izo nyandiko bazazigwaho bazazivugaho n'inyandiko zihari zivuga yuko rero muri ibyo bihugu bibiri ibihari ngo bidashoboka yuko biriya bihugu bibiri bishobora gutekwa n'ubwoko bishaka kuvuga iki niba mu Rwanda hari RPF ikaba iyobowe n'abatutsi hazagira ubibeshya yuko mu Burundi hashobora kuboneka ishyaka rya politiki ry'abatutsi naryo ryayobora u Burundi mu gihe kimwe mu gihe mu Rwanda hari ishyaka rya politiki ry'abatutsi ririmo kuyobora ibyo rwose nagira ngo ni inyandiko zitabwo ari ihame ariko ni inyandiko zihari ni ibintu ababiri bumvikanyeho n'ibihugu bikomeye kuko muri iki kiya kiba Bwana Etienne nuko hariya muri Loni y'u Rwanda rwagize ikibazo nangwa ubundi bukagira ikibazo nangwa se igihugu cyo cyose iyo cyagize ikibazo buriya bahita biriya bihugu bikomeye bimwe bifata ijambo rikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abongereza Abafaransa cyane cyane ibihugu bitatu yenda twongeyeho n'Ubushinwa n'Uburusiya bahita babanza ngo ese kiriya gihugu ninde wagikoronije nimba ari u Rwanda bamwe ni ababiri icyo gihe rero n'ubwabiri batagira ijambo rikomeye ariko barabanza ngo kiriya gihugu twakora mwi aho rero niho mera nkavuga ngo biriya bihugu bishatse ubuyobozi buriho haba mu Burundi haba mu Rwanda bashaka bagenda bakeye kubera ko nk'ibyo bavugaga byo ku Rwanda rufasha itsinda runaka ngo ribe ryagenda kuba no gutegetsi mu Burundi hanyuma byumvikane yuko icyo gihe u Rwanda rwa muri politiki nangwa se mu bijyanye n'umutekano u Rwanda rwa rufite amahoro nangwa se nk'uko bivugwa ko abarundi nabo hari itsinda barimo gufasha riba ryatera u Rwanda noneho rikava no gutegetsi u Rwanda bityo mu Rwanda akajya gutegetsi kujyanye n'intekerezo za politiki u Burundi bufite ubungubu nagira ngo ababitekereza rwose icyo kintu bakihanganire bafite nk'abacisha makeya icyo cyo kugeza ubu ntigishoboka
Professeur Karfani ekamba gato nihangane gato ya turamuke ko tuvuge ko bishobora kubaca muri humye kagaragara cyangwa se bikigaragaza ko ubwoko bumwe butegetse ibihugu byombi ambasaderi Ndagijimana icyahinduka niki
ndabyumva kimwe na professeur Kafani keretse tubanje tukavuga tuti twemeye ko tukira mu gikoroni ko abazungu ari bo bagikoroni igihugu byacu mu buryo buzwi ariko rero ntabwo ariko nyeka ko abazungu ntacyo batakoze muri iyi myaka ishize kugira ngo barebe ko ubutegetsi buri mu Burundi bwagwa barabigerageje rwose ibintu bizwi twarabikurikiraga ababirigi bari babirimo abafaransa babirimo abanyamerika n'abakiri ni uko basanze mu Burundi bafite kima bashyize mu butegetsi bwabo kuko porofeseri Kafani aravuga ati mu Burundi ingoma ni iy'abahutu perezida ni umuhutu koko ariko mu Burundi hari amasezerano bashyizeho umukono yarusha bavuga bati twebwe abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa nubwo batajya bajya mu ntambara zacu twemeye ko tugomba kugabana ubutegetsi tukabufatanya ntabwo baciye hirya ngo bavuge ngo nta moko abaho mu Rwanda baravuze bati mu nzego z'igihugu abahutu bazajya bagira imyanya ingana guca na guca mu nzego z'ubutegetsi mu nzego za gisirikare mu nzego inzego zose igihugu cyubakiyeho bumvikana ukuntu bazajya bafatanya gutegeka igihugu cyabo kugira ngo birinde bya bindi byabaye nko mu Rwanda bamwe kubera ko aribo bari bafite ubutegetsi bonyine babubikiye abandi babica mu buryo bworoshye abandi nabo kubera ko bari bafite ubutaka bari barigaruriye bashaka kuvuga FPR ruguru mu gihugu nabo aribo bahiganje nabo bakica abantu ntagire n'ubumenyi kugeza aho byaje kumenyekanira ari uko abahavuye abarokotse batanze ubuhamya mu Burundi rero njyewe sivuga ko Burundi buyobowe n'abahutu wenda perezida ni umuhutu koko hari n'abahutu benshi mu butegetsi ariko ugiye ukaganira n'abarundi b'abatutsi abadepite abasenateri abaminisitire abasirikari bakubwira bati twebwe turi muri guverinoma turi mu nzego z'igihugu ku buryo twumvikanyeho ntabwo nta muntu udukoreramo ngo araduha imyanya ntabwo perezida Nkurunziza cyangwa perezida Evariste Ndayishimiye uwamusimbuye ntabwo bashobora kwicara ngo bavuge ngo tugiye gukoreramo abatutsi bahutwanya mu gikari no hari amategeko ateganya ukuntu bagomba kuba bari muri izo nzego ariko mu Rwanda ho koko umuntu yavuga ati ubutegetsi bufitwe na perezida Kagame n'agatsiko ke gato k'abatutsi koko bakoreramo abahutu n'abatutsi batarwanye intambara yabo
noneho reka
ntabwo bakurikije amasezerano yarusha ruta ko narusha icyo kibazo cy'amoko profeseri Kalfani avuga cyo barakirinda baravuga bati ntabwo dushaka kumva ikibazo cy'amoko
ambasaderi Ndagijimana ihangane gato reka twere kureba igihugu kwacyo turebe uko ibihugu byombi byashyikirana byavana kariya kantu gusa profesori Omar Kalfani agarutseho ndumva tukagiyeho twatinda cyane mu kiganiro ariko burya hari nk'umukino w'igisoro burya nk'igisoro gikina ukagera muri heba ukaba wasubira inyuma gatoya nibwira ko ariko ni nk'uko ambasaderi Ndagijimana yabivuze ko nubwo habaye igitsure n'igitutsi cyo kugira ngo ubutegetsi buhinduke mu Burundi cyangwa imitekere ihinduke ariko ntabwo byashobotse nizera ko iriya ntiba hari y'ubwoko butandukanye mu bihugu byombi ari ishobora kuba yarakoreshejwe mu buryo bwa diplomasi nanone birumvikana kugira ngo ibihugu byombi bibashe kubaho profesori Omar Kalfani bagarutseho tuyo cyane cyane ku kibazo cy'abatuye ibihugu byombi kuko urareba tuvuge nk'abaturage bahariya mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda nka za Bugarama iyo badashobora kwambuka ngo bajye hakurya muri Cibitoke mu ntara ya Cibitoke hariya muri za komine Rugombo cyangwa se hariya za Ruhorora cyangwa se za Rukana ukabona ko hariya muri za Bugesera mu karere ko Bugesera mu Rwanda badashobora kwambuka ngo bajye hakurya muri za Kirundo hariya muri za Marembo cyangwa za Kigina ukareba na hariya munsi ya za Butare hariya muri kariya kare ka Gisagara haba muri za Segiteri wavuga mu Kindo Muganza Nyanza Kigembe batakwambuka ngo bagere hakurya cyangwa se ngo nabo hakurya muri za Kabarore Busiga Birambi bambuke baze mu Rwanda ngo bagendirane cyangwa se basurane bashingirane basangire iki kibazo giteye agahinda
je numva kuriya ujya wumva abanyarwanda bavuga ko burya ngo umuntu ukomeye ni umuturanyi umuturanyi uriya ni umuntu ukomeye cyane buriya akenshi ubona ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi turanye cyane cyane utwo duce wari urimo uvuga two mu Burundi two mu Rwanda abantu bahahiranaga akambuka akajya kugura icyo kurya n'undi akambuka nawe akava i Burundi akajya i Rwanda akajya kugura icyo kurya ugasanga ndetse nk'uko abenshi banabivuga burya ngo turiya duce twegeranye baranakingirana cyane ku buryo usanga hari nk'u Burundi ufite urugo mu Rwanda umunyarwanda ufite urugo i Burundi aho ngaho ibyo ni ibintu bisanzwe ariko rero iyo wa mugani wawe urimo kwivuga iyo birimo kugenda bigurudege cyane cyane ko burya ngo umwe rutuki bukuru y'ibihugu byo byombi bitashyirana abaturanyi nabo gushyirana ntabwo biba byose niyo mpamvu rero umuntu yavuga ngo ibihugu byombi bifite umukoro ukomeye inshingano zo kugarura umubano wose mu rwego rwa diplomasi nk'uko wabivugaga mu kanya ndetse n'ubu tuganira ibyo bya negotiations ariko biri bitagaragara ibitangazamakuru naho se bitagaragara buri wese n'ubu tuvugana bishobora kuba birimo gukorwa kuko burya ibihugu biba bibikeneye ibyo gufata iya mbere umuntu akabaumubano ugafata iya mbere nawe ubundi ugafata iya mbere ibihugu byombi cyashobora gufata iya mbere cyose cyabikora kubera ko ni inyungu z'ibihugu byombi aho navuga ngo diplomasi kuba baganira ibyo byo ni ngombwa kuko biriya bihugu byanze bikunze bigomba kuba ariko rero akantu agira ngo ngarukeho ambasaderi Ndagijimana yavuzeho muri make n'utundi turi kwingeza buriya twebwe nk'abashakashatsi tuvuga ibintu biri fakte iyo mvuga ibintu biri fakte ni ukuvuga ngo ni ibintu byanditse kandi biba byarakora ubushakashatsi mu Burundi rwose nta mpaka abahutu barategeka bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo abahutu ni bafite ijambo rya nyuma cyane cyane n'ishyaka rya CNDD-FDD bafite ijambo rya nyuma ariko bitabuza nk'uko ambasaderi Ndagijimana yavugaga bo bafite ako kantu ko kuvuga ngo barebye ku masezerano ya Arusha bayashyira mu bikorwa ibyo ndabyemera ariko bitavuze ko ijambo rya nyuma ijambo rikomeye rifitwe n'abahutu binyuranye nk'uko bivugaga mu Rwanda mu Rwanda nibyo amasezerano ya Arusha byize kuyakuraho kuyakuza nitwe ntukira mu gihe cya nyuma ya jenoside gato yakorewe abatutsi ariko ubu bigaragara ko kuko bivugaga gutegeka nyine mu maboko ya Perezida Kagame n'itsinda ry'abantu bakeya ibyo avuga turabyumvikana gusa nagira ngo ariko kuko iki kintu kigaragaza ko mu Burundi abahutu bose bego muri ibyo twita muri literatire mu nyandiko yari z'ubushakashatsi zakora ubushakashatsi zigaragaza yuko abahutu aribo bategeka kandi nagira ngo mvuge nakajyanye noneho n'iyi mitekerereze twacumi tuvuga imitekerereze cyane cyane ya diplomasi urabona buriya iyo turimo kuvuga ngo hari inyandiko zihari z'ibyo bihugu bikomeye buriya nk'uko wabivugaga ndavuga Etienne uko wabivugaga mu kanya ikintu kiba gikomeye cyane nubwo muri iriya kudeta yarasebye muri 2025 i Burundi byagaragaye ko u Rwanda bavuga ko rwari rurimo ndetse n'ibyo bihugu bimwe na bimwe by'u Burundi nabyo byari bifitiye ko iyo kudeta yakaba yarabaye ndetse bakoresheje ingufu zishoboka ngo bavaneho buriya butegetsi bwa Pierre Nkurunziza icyatumye bidashoboka rero nicyo cyicyo twebwe tubona muri izo ngufu kuko barebye bavuga ati nidushyiramo ingufu ubutegetsi mu Burundi bugahinduka hari ibibazo bikomeye ku buryo noneho abatekerezaga yuko bishobora no kuba byahindura ubutegetsi mu Burundi gusa bishobora no gusatira bikajya mu Rwanda bikajya no mu karere naho ngaho nagira ngo
ndabashimiye cyane Profesori Omar Karufani ambasaderi Ndagijimana mbagarutseho gato naho turebe ku mpande zombi tugitaye twavuze ko hari uwafatiye iya mbere akagira icyo akora ku buryo bugaragara birashobora kuba bikorwa muri diplomasi ariko si ubusanzwe ikibazo cy'ingutu nk'ubu tuvuga kihangayikisha ibihugu byombi wajya uti kimwe mu bihugu cyagikora ibintu bikaba bigenda neza ni ikihe muri makeya cyane
ntawamenya kirusha ibindi uburemere ariko njyewe mvuga ko mu by'ukuri hari amagambo burya akomeretsa cyane hari amagambo akomeretsa cyane siyo afite uburemere kurusha ibikorwa bimwe na bimwe ariko n'amagambo arakomeye hari amagambo menshi yagiye avugwa abantu bari bakwiye kuzicara bakavuga bati hariya wenda twarebye ntabwo turi nk'uko ntabwo muri nk'uko twabaga wanyu ntabwo yari morono ntabwo tuti twabafite cyangwa ibirego twabareze yari byo icyo kintu kigomba kuva mu nzira rwose abaperezida buryo bari hamwe bashobora no kubivuga batekarega bakavuga bati yari yandakaye ariko ibyo navuze amagambo nakoresheje cyane cyane ko hari perezida mushya nubwo mu by'ukuri ubutegetsi bw'u Burundi nta kizahindukaho gikabije ni abantu bafite umurongo kuba perezida Nkurunziza hari ntabwo ari kuvuga ko perezida Ndayishimiye azahindura ibyo yakoze byose ariko icyo nkeka gikomeye cyane nubwo kitavugwa njyewe nemeza ko urwego rwo kwivanga mu mateka y'igihugu kindi abarundi ntabwo bivanga mu bibera mu Rwanda nk'uko u Rwanda rwivanga mu bibera mu Burundi ibyo byagaragaye kenshi mwibuke muri 2014 umwaka mbere y'uko habaye kudeta ikaburiramo ukwezi kwa kane kwa 2014 niho abategetsi b'u Rwanda batangiye kuvuga ku mugaragaro ko perezida Nkurunziza n'ingoma ye bagiye gukorera abatutsi jenoside ikirego nk'icyo burya mu bihugu nk'u Rwanda n'u Burundi ni ikirego gikomeye cyane gifite uburemere udashobora gushyirwa nta munzani wabishyiraho ngo ntutirikire n'ibintu bikomeye cyane ku munyarwanda no ku Burundi n'ibintu bikomeye cyo kintu ubwana rwawe ukwiye kuzagera aho uruvuga ati hariya twahirije wenda twabonera ko bitari byo bakavuga bati twemera ko mutegeka igihugu cyanyu mufite legitimite yo kuyobora igihugu cyanyu n'abarundi niba hari ukuntu bashobora kuba bivanga mu cy'u Rwanda nabo bakabwira abandi bati ahubwo muzaze mu ndege ntabwo dufasha abo mwita interahamwe zaba ziri mu Burundi ikindi ni uko nk'u Rwanda rubishoboye rukavana ingabo zarwo ziri
iminembwe reka tukagarukeho mu kanya ambasaderi Ndagijimana dusoza gato yihanganira gato ukagarukeho nta kibazo rwose Erika ngakora kuba ibintu turimo kurangira Professor Omar Karufani nagira ngo mbasabe dusoze icyusoreze icyarimwe reka dufa ngicyo ndeba cyane cyane mu bibazo nk'ibi mu biganiro nk'ibi ni ukureba ukagira uti abaturage bo bayoborwa batagira ijambo mu buryo bugaragara inyungu zabo zibangamiwe barahomba cyane kandi akaba nabo babigwamo bikabagiraho ingaruka zitagira ingano Professor Omar Karufani ka turebe nk'iminsi nk'ijana iri imbere kuva Perezida Ndayishimiye arahiye tuzongera tubiganireho rwose icyo mwumva tuvuge ku mpande zombi cyakorwa tukaba twavuga ati tugiye kongera kuganira turi byahindutse ikintu kimwe cyagabiri gusama tubwira ni ibi
igihe ndumva burya muri diplomasi cya mbere gikorwa kigatuma n'ibindi byose bisa nk'aho bihari urugingira ni ugucisha make nk'uko ambasaderi Ndagijimana arimo abivuga njye numva ku mpande zombi ku bijyanye na media ibintu bijyanye n'itangazamakuru muri itangazamakuru akenshi kugira ngo bora bizi cyangwa n'itangazamakuru birakiza kandi rikanaroga ni ukuvuga ngo buriya ibitangazamakuru byo mu Rwanda bicishije makeya bigatangira kuvuga neza ubutegetsi bw'Uburundi kubivuga neza siko nshaka kubivuga ndashaka kuvuga ngo bakavuga ibyo abarundi bakora ariko ntibavuga ibyo abarundi badakora bakavuga ukuri aho ngaho bivuga ko muri diplomasi ibitangazamakuru byo mu Rwanda hari ukuntu byafasha bigatuma noneho abarundi bavuga bati ba bantu bacu ni abavandimwe ariko ni bururi nabo itangazamakuru byabo ku mpande zombi nabo bigatangira gusa nk'aho byandika bikavuga biki reka tuvuge ukuri ku Rwanda niturengere aho mbi rero icyo bashaka kuvuga itangazamakuru riramutse rikishema ki ariko nanone n'abayobozi b'u Rwanda guhera kuri perezida abayobozi b'u Burundi guhera kuri perezida kumanuka bose bakagenda bacishema ki bigaragaza yuko kandi ngira ngo wa mugani byaranatangiye aho ngaho twumva ko ari ikintu cy'ingenzi iyo perezida atangiye kuvuga ati abageze gutya na gutya asanga buriya ni ibigaragaza yuko kimwe twabyumva ushobora kubimba gukorwa ku rundi ruhande njye numva gucisha makeya inyandiko zihita hirya no hino imbwirwaruhame z'abayobozi b'u Rwanda abayobozi b'u Burundi baramutse bagiye bavuga bati bariya n'abavandimwe bacu turagira ngo dukomeze rwose imikirano yacu ariko tuna
ndabashimiye Profesori Omar Karufani nubwo amagambo arimo ntabwo ndikanye neza ko nta kibazo ndumva menshi tuyafite namwe ambasaderi Ndagijimana namwe mu gusoza muri make cyane mwari mwabikomojeho mu kanya ariko nagira ngo tugire tuti nko mu kwezi kwa cyenda hagati nongeye nkabatumira mwembi tuganira kuri iki kibazo cy'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi icyo mwumva cyaba cyakozwe kimwe cyangwa bibiri ni iki ku mpande zombi
urakoze cyane hari icyo Profesori Karufani atanzeho urugero ni ikintu gikomeye kuko kandi koko hari ibinyamakuru by'iwacu cyangwa byo mu Burundi bishobora kuba bishyiramo umunyu ariko ngewe ku buryo icyo natekereza ngize ubushobozi bwo kugira abayobozi b'ibihugu byacu inama nabasaba kureba umwe mu bayobozi bo mu karere k'iwacu kubahuza ngewe mvuga mu karere k'iwacu ndeba nka perezida wa Tanzania kuko Tanzania ni igihugu cyakomeje kugira kigaragara ko gishaka amahoro mu karere k'iwacu akaba yabahuza bakaganira nk'abavandimwe bakanabafasha kugera kuri ayo mahoro n'ubuvandimwe bukiyongera hagati y'u Rwanda n'urakoze
ndabashimiye cyane Profesori Omar Karufani namwe nubwo mbagarutseho mwe uwo mubona wahuza impande zombi n'indi
ngetumva rwose ntangirikiye igitego cya ambasaderi Ndagijimana kubera ko ubundi twakabaye tuvuga kimwe muri mu bihugu ariko bihugu byinshi bisa nk'aho ubona bitameranye neza muri kariya karere ariko umuntu avuze ngo perezida wa Tanzania yabikora kandi agakora umuhuza neza ariko kandi burya n'ubuhuza burakenewe kubera ko iyo urebye ugasanga ibihugu bishyamiranye kandi bifite abaturanyi numva rwose umuntu yashyikira ko igihugu cya Tanzania perezida wacyo yaba umuhuza kandi yaranabaye mu myaka yashize Tanzania igira akamaro muri kariya karere
ndabashimiye cyane Professor Omar Karfani ndabashimiye cyane Ambassador Jean-Marie Ndagijimana ku bisobanuro n'ubusesenguzi n'ubunararibonye muduhaye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe abatwumva ku mpande zombi z'u Rwanda n'u Burundi n'abari hanze mu bihugu by'amahanga abari mu nkambi z'impunzi mukomoka bihugu byombi namwe ndabashimiye mbatumira kandi namwe muzaduhe umusanzu wanyu ku bijyanye n'uko ibihugu byombi bivandimwe byakongera bikaganira bikabanda kuri mikoro hano i Washington kuri by'Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomere cyane.